iminkana muqdisho. Wasiirada arrimaha dibadda ee wadamada Iran iyo Turkiga, Cali Akbar Saalixi iyo Axmed Daud Ogle, ayaa ku sugan magaalada Muqdisho. Wasiirka arrimaha dibadda ee Iran, Cali Akbar Saalixi, ayaa sheegay inay Soomaaliya u yimaadeen dib u furista safaaradda Iran ee Soomaaliya. Labadan wasiir ayaa sidoo kale maanta Muqdisho kulamo kula qaatay madaxda dowladda, gaar ahaana madaxweyne Xasan Sheikh Maxamuud, iyagoo kala hadlay mashaariicda horumarineed ee labadan dal ay ka wadaan gudaha Soomaaliya. Wariyahayaga Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Wufuudda soo gaaray magaalada Muqdisho waxay ka kala socdaan dalalka Iran iyo Turkiga, waxaana hoggaaminaya wasiirada arrimaha dibadda dalalkaasi. Madaxda ugu sarreysa dalka Soomaaliya ayaa wufuuddaasi kulamo kula qaatay magaalada Muqdisho. Xarunta madaxtooyada wuxuu madaxweynaha dowladda federaalka siyaabooyin kala duwan kula kulmay wufuudda ka kala socotay Iran iyo Turkiga. Wasiirka arrimaha dibadda dalka Iran, Cali Axmed Saalixi, ayaa saxaafadda u sheegay kulamada mas-uuliyiinta dowladda u la qaatay kadib in Soomaaliya ay u yimaadeen inay u hambalyeeyaan xukuumadda cusub, isla markaana ay taageeri doonaan shacabka iyo dowladda Soomaaliya.
Somalia has gone through a lot of problems, but we hope from now on Somalia will look onto the future.
Soomaaliya waxay soo martay dhibaatooyin fara badan, laakiin waxaan rajaynaynaa in iminka wixii ka dambeeya ay mustaqbal fiican yeelanayso. Wasiirku waxa uu sheegay inay maanta safaarad ka furayaan dalka Soomaaliya iyo weliba xarun caafimaad.
Wasiirka arrimaha dibadda Turkiga, Axmed Daud Ogle, ayaa isla markuu garoonka caalamiga Aadan Cabdulla Cusmaan ka soo degay, isagoo warfidyeenada la hadlay wuxuu sheegay inuu yimid Soomaaliya hal sano ka hor, wuxuuna xusay in wax badan uu iska bedelay xaaladda dalka.
To my second home, Somalia, after 1 year, and now many things have happened, and we are very proud of Somalian brothers and sisters.
Dalkayga labaad ee Soomaaliya, sanad kadib waxyaabo badan ayaa dhacay. Si weyn ayaanan ugu qanacsanahay walaalaheenna Soomaaliyeed guulaha badan ee ay gaareen muddada sanadka ah.
Dalalka Turkiga iyo Iran waxay ka mid yihiin wadamada sida weyn uga qayb qaatay gurmadka bini'aadnimo ee loo fidiyey dadka ay waxyeeladu ka soo gaartay abaarta ku dhufatay dalka Soomaaliya sanadkii hore, iyagoona ilaa iyo hadda mashaariic loogu gargaaraya dadka abaartu ay saameysay ka wada gudaha magaalada Muqdisho. Mukhtaar Maxamed Catoosh, VOA, Muqdisho.